Sabu wapi wa government lino wanguzu, agude misange lijia kubakungu mwendaba ministro yevi mfuna noktekera tekere guanga. Okuline yali ombalijizo mkuru Semakula Lawrence, ne yali commissioner afu nanjiza kugwani kalie guanga, Jennifer Mourizi, jigambi bwati bafiriza government esimbi obuumbi nkaga. Emisange miji ejiba kudua ko jisimbulizibwa kubyaliwo era kubigambibwa jibano bale meri ovunanyizibwa bwabwe bwe batandika okutatira abantu abafiriza government ensimbi ezaino kozesebwa mu mirimu ejigase gwanga lino ole government nefirwa. Mumbaba jibata demo koti, sabu wabi wa government ategeze za koti, nti okunonyeleza kwa polisi kusonge no kuwede, kwe kusaba anti ya batu panu wawelezewe mo koti enkuru, eweze saba yake na bakenuzi, bata niko kuweze sebwa. Okusinzira ku biwandiiko bya kooti, ensimbi ezogerwako kigambibwa nti zasasulwa kampuni eya International Development Association eya Poland nga zino zaina kusasula ekyuma ekirongoosa n'okusunsula kasasiro mu kifo ky'okuziwa ekitongole ekya International Development Association ekya America ekyali kiteekeddwa okuziweebwa. Oludda oluwaabi lulumiriza nti ekigendererwa eky'okuwaanyisa ensimbi zino okuweerezebwa mu kitongole ekirala kyagendererwamu okugaggawaza abakungu ab'omwenda nga beekubaanye n'ekitongole ekya International Development Association ekya Poland n'ekinnaakyo ekya Roadway Company Limited ekya Tokyo mu Japani. Bano omwenda era basoka kuvunaanibwa misango egy'obunyazi n'obufere mu mwaka 2022 emisango 11 gy'abagulwako egyekuusa ku buli ake n'obukenuzi okudibaga ofiisi zaabwe n'okufiiriza gavumenti ensimbi. Olwaliro bano bongeddwako emisango emirala 8 nga muno mulimu okukusa ensimbi, okukozesa okukola obufere nga weeyambisa emitimbagano wamu n'emirala mingi egyekuusa ku kubulankanya n'okuwotanya ensimbi, bwe batyo ne baweza emisango 19.